tina kweri mundo Abayimbi bena kusenoli ava mcharo ngalina kwa sokuru anisa Omulala nasala wawala mpe mulumba mbwa mude mwatira manyiki Zoro imba roi ya mkumazo kukawa chisimuna luo kuoma Tenajane ishigendelewe choku somesobu kakabuli jada Aba mundo vajelwa nusunga nemitafu mjiveti ndio bwenyi Obusungu bw'omuduga fokumutegero tanulo kumutikentamu Yeba kula budo omutego nti kutuke chigwali nobula gonoja Zanagya negombe njia ya balinsi mabilizi ne kafiru Era nabiranga ngamba buza buza bebali tebanda zawa Naliba kongo seko nange wento nengwa singa nalimba lwanyisa Sikirizo kutunda kwa muimbi obasirana migere kwa jaka tunda Wandi imbi cho ulira chomu wakizi uchimutunula na katuyo Uruwa kuboya galeri nyanu obu swandi omaliri deno kuwe mwela Negolo ndewa ntogo la valero siwa mwoli kuwa kubu wenyingo wabako umutia
Yemes Records
Bakambwe nye nye sanyi sono veke ngea gananga bakisi Nsemula no tulonga mbozo moyo guange ya valisa no mutama Obufumbuli alisanyu na kwesi gangana Obwaru no bufumbo ntalo Na babu obu atetele tebwa liye nusu Noli andula mwomu tuata kwa gala Nge uwari ndira obu alimatira Mumma nyenda langa yega miyempuwa Mbosa vyo kuwala kwenjeza Mpaka nobo ya lwe kukwa muko utu Tebati asasira rumo Tebati ayambali mutabu Tebati adukiri randuru Yadafiri doke ndeba musuze Wendeba muzize chaba tuka kubachi Banzize munti bako Mubasuza nyonyi abantu Choka pobe bafiro nebata basuza Mubasuma nyonyi entana Pobe bafiro atibala baku mtu ya jamusima Nukuzika neba kuchawa Mubane nyambu noba kuhu Mubawala nyonye pia Webaya fuwala terio ya bakombia chido cha nusu Kamalaya baliko mbufumbu Katibali mukawa muba kuhu Mubasoka nebaba bambisa ngabesi kwa nebata simwa yade yade Kwa mukaza vera wakamba kusajalato Mugamba kona timbula Bala baba kuwanga tukopo tufachi na kone baralanga Mbo benda anga muroji vila isati mujie mula vika tona Mbo vekuma ni lakowa Katibe sivira maroji lwabu kuhu Bafuka mamalaya lwabu kuhu Abandi veyombe kede lwabu kuhu Atakwe seruganda Nola angiri la tinti no koi
Tuliko mela isi ya nijibala anga Abatoku gila wa mchipa kuwa Nabanga neka chunda ya tuko wata
Pamemba papali ya metu obuta chika na boba mpate nsonga Mbaba isa mateka negatakola negajoronge bobo kundi Oluoku isa maso mbantu wa baba londa nechibafira kukukua Beka lakasiza negakowa Grabe meketera mbunga timfimbi Nabalonzi nabasanze Nabone bandira mumbu nubakowu Okera nga nebalonda bobe bagala Mwisha nebalangirira muatebe batawa Yogera mazima mwa weji angabika Mbu bafuli duanya baumba tutu Omusala kwa basome soku baka ujo Na boti bacha kuinana Echeche chiviri deko nona masomero kopa no kupe bigezi Tebacha asome sabakowu Anyalo ga Uganda utawera Omusawa kuita kawongo tawa Oh Omusawa kuita kawongo tawa Ngeviro wozo vikapa mubandi enju Yasaba vongero musara verema Katajalwa kutusa mkolo Omufa nofa Yajia jevana atasimua Yedima na vikoa Asunde yogwa na gamba lwa bukou Mama fina kwa yogera nemi samua Kira nosa miriro lukaru nawe bashemi n'abasosoloti n'abapotosa bamuganye sala nyingi abantu beole nusu okuva mu mabanka bebasingayo n'ebitwalibwa beola kulwanyisa bwafu okuwunzika nga neke balina kakumyemu bali munnakwetagambwa naye tebakyayinza kwewola bakoowu n'abasecurity bakoowu kati babba ate be bakuuma baddereeva n'abasuubuzi babula kudduka mu ggwanga abenjaga ab'obutayimbwa n'ababbi mulangirira dinti n'omukkoye mukama olinda kiri oli ku kino ekiri mu nsi y'okulya obutanga buli muntu ogamba nti akooye ensuubira kalinga nga kalango nti lwali ekyawo asuulewo okukoowa kyangu okukola ekisingawo saba ne bw'ebeera embogi kijjanye nnyo kigiviirako okulaluka nsaba bekikwatako nti mwetereeza emyogedde nga mulansi n'abadde tayogera olimwekanga apambanyeripo olwo omusumba w'ekitagata mugandula kalakala na ffumu eyo embeera sigiwagira kasita okugema kusinga okuwonya oli baddembe n'obizalawa nze njogedde abantu ebibaluma mubeereyo emirembe bakulu akundegunda omuterega ayibeera eyo bantu bakoowu waliwo abaddugavu gye twalya abeewo obutwa bakoowu n'abeetuga bakoowu okumanya bakoowu nange mbikomezaawo nkooye